kuyotsika
kwade kwesi kwade kukakenzo kumanya omdima kuchanda zao akuraze mpalana atoba munange waleka wechimera kachiwotoke ngola besanyu olifune walala omuntu nganze lisabalala nenonda okwe kumbe tuterumbe lwakirago woba wurira bulungi toke ninzitaniyona olukabe endekanu wensabare wengaboseka kale zikiriza mpete unzinzo kwagala tanjagala zikiriza mpete anenonye kanezule zikiriza mpete unzinzo kwagala tanjagala zikiriza mpete anenonye kanezule okuzige diva tekikola nga telijja kizingako okuta gwatamanyi kulumirirwa bakwagala busenderi onkakasiza nti toyina ondazeko nti toyina musayi ebikolwa byonno bisima bicunya biyuza kalepa leka tuta yagaliza banno abaliddako kunzanga tofiriza gwanga zikiriza mpete unzinzo kwagala tanjagala zikiriza mpete anenonye kanezule zikiriza mpete unzinzo kwagala tanjagala zikiriza mpete anenonye kanezule